unisa byakola ye unisa musajyo ye unisa byakola ye unisa musajyo ese munna watali na yamba kankunyumize gwatanna lokoka nago mulokolinga tonna chuka gwe kula kalira zulugendo lwange olokuloko katerubadde lwangu nyo lubadde mukaba nokusinda nakunjirire zenni n'obujulizi munnange nninaokujulira yesu wange nze oyo sitaani nga mulimba baana ba mukama akusiba ensimbi ez'obulimba enkeera nakimu mwana akusiba emmotoka n'ennyumba noteebaku oyo nze bwe nakyuka mu nnaku ennyingi n'empita erinnya ya yesu bwe yandaba teyandeka yanzijayeeyo nabukkayo mu bunnya bw'omulabe nabukkayo
yesu yamponya
nabukkayo mu bunnya bw'omulabe nabukkayo
yesu yamponya
nabukkayo mu bunnya bw'omulabe nabukkayo
yesu yamponya
abantu balemesa bannaabwe nakussa wansi nakufuula ekisasiro nakulinnyirira yesu wange leka nkujulire wanzijaye ontadde mu butaala omanyisa bangi nnyo satasoma kozesa abasomye yesu weebale wanzijaye gye nali mama mama gwe basekanga gwe bavumanga wanzijaye nabukkayo mu bunnya bw'omulabe nabukkayo
yesu yamponya
nabukkayo mu bunnya bw'omulabe nabukkayo
yesu yamponya
nabukkayo mu bunnya bw'omulabe nabukkayo
yesu yamponya
baza yesu eyanzija mu bunnya bw'omulabe zenga banziba munnange ezange bazirya nabukkayo naawe wabukkayo mundeke musinze omusajja yesu era mundeke mutende katonda wange
yesu yanzijayo gye nnali eyewana
maziga mangi mu kunyola okungi nafuuka muwanguzi nawangula bannange nawangula
yesu yeebali
nawangula nze nange nawangula
yesu yeebali
nabukkayo mu bunnya bw'omulabe nabukkayo
yesu yamponya
nabukkayo mu bunnya bw'omulabe nabukkayo
yesu yamponya
nabukkayo mu bunnya bw'omulabe nabukkayo
yesu yamponya